Yeah, yeah. Fabi once again, yeah, yeah.
Uwe mtana kakibonge.
Ni Mungu Baba,
amen.
Tunakuja mbele zako,
amen.
Basi tumezipata leo, basi baliki bata letu,
amen.
Ni Mungu Baba,
amen.
Tunakuja mbele zako,
amen.
Basi tumezipata leo, basi baliki bata letu. Basi watoto mapukara tushalala na njaa, tukipata tumbona kina waka. Mara moja moja tunaishi kista, so kila siku ngumu kama tuko vita. Sinaga kwele tutaeleweka, tunazo amani maremeka. Tuto bepesi tutazimaliza, kama na kuona kodi faza naka. Tutisema woyo woyo woyo. Say my word.